DJ Drama on the beat.
Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Atu alofikia. Sitaki tena uchalo balo, talije limama lina miwaya na pita nalo. Kikubwa liwe na hela tuwa nizingatie tozi, ayo mambo ya miwaya sintazingatia dozi. Nikipata tabunduki ya kuokota mmekwisha, natafuta benki na ingija na kinukisha. Nipo tayari kwa kafala taiwe pesa za majini, mwambie ni mshua wangu kwa lipo ya makini. Elimu enye imenipotezea tu muda kudedeki, bada inigie hela yenye imenigia mivieti. Amnipi michongo mnaniambia niache michezo ya kubeti, na wambia suni mtaniona na cheza eggs. I don't care. Mini shajitoa mwanga kwa lolote, nipate utajiri nishike mkwanja. Atua nlofikia tani kiambiwa na mganga, kalare makabulini nenda kweka na kitanda.
Nacheka na watu mbao stekagi nao, na hang na watu mbao sindani nao. Maisha na yoisha na vyotisha adija, ukichonsha kitu wakafala kina waza tobo. Nacheka na watu mbao stekagi nao, na hang na watu mbao sindani nao. Maisha na yoisha na vyotisha adija, unigesha jitu wakafala mina waza tobo. Just a wanna go, wanna go. Just a wanna go, wanna go. Just a wanna go, wanna go. Just a wanna go, motherfucking wanna go. Just a wanna go, 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 motherfucking wanna go.
Na nyie ndugu zangu huko mlipo si mna enjoy, mnaniona natabika fu michongo mtoi. Nikipata dili la kuza viungo mboy, yule babu yetu mwenye afya mgogoro wicked boy. Somo na toboa kana wahi school chajabu, ndoto zangu zote never coming true. Afu mnaisifu bongo ina amani nyingo jeni, Al-Qaeda wanizingatie kula tu. Hata kuza viungo vyangu mkorazi, kikubwa tu nsumia nyesi mtani choma ganzi. Nina figo mbili zina kazi, yalafu kusumkojo minta uchuji hata na chujio la nazi. Nachowaza gali mijengo, swazi njia gani ntayotimizia malengo. Na bati sijua na pozia menu ya tembo, wale wa mikumi mbona mge wakuta wana mapengo.
Nacheka na watu mbao stekagi nao, na hang na watu mbao sindani nao. Maisha na yoisha na vyotisha adija, ukichwa nshakitu wakafala kina waza tobo. Nacheka na watu mbao stekagi nao, na hang na watu mbao sindani nao. Maisha na yoisha na vyotisha adija, unige nshakitu wakafala mina waza tobo. Just a wanna go, wanna go. Just a wanna go, wanna go. Just a wanna go, wanna go. Just a wanna go, motherfucking wanna go. Just a wanna go, 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 motherfucking wanna go.